Luka umutwe wa 17. Nuko Yesu abwira abigishwa bati:
Ibigusha abantu mu cyaha ntibizabura, nyamara hazabona ishyano uwo bizaturukaho. Icyaruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu kiyaga, aho kugira ngo agushe mu cyaha umwe muri aba bato. Mwirinde rero, mugenzi wawe nagucumuraho umucyayi niyihana umubabarire, ndetse naho yagucumuraho 7 ku munsi maze akakugarukira 7 agira ati ndihanye, uzamubabarire.
Nuko intumwa za nyagasani Yesu ziramubwira ziti:
Kongerere kwizera Imana.
Nawe niko kubabwira ati:
Muramutse mufite kwizera nibura kungana urwara, mwabwira kiriya giti kiboberi mutiranda kuterwe mu kiyaga kikabumvira.
Yesu yungama ati:
Tuvuge ko umwe muri mwe afite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira, none se amubonye avuye mu murima ahinguye yamubwira ati hitujye gufungura? Reka da, ahubwo yamubwira ati ambara untegurira ameza maze mfungure, nindangiza nawe ubone kurya no kunywa. Mbese ubwo yashimira umugaragu kuko yakoze ibyo ategetswe? Namwe nuko igihe mukoze iyo mutegetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu b'imbura mumaro kuko twakoze ibyo twagomba gukora gusa.
Igihe Yesu yaganaga i Yerusalemu, yakurikiye umupaka uri hagati ya Samariya na Galileya. Nuko agiye kwinjira mu mudugudu, abantu 10 barwaye ibibembe baza bamugana, maze bahagarara kure ye barangurura ijwi bati:
Mwigisha Yesu, tugirire imbabazi.
Yesu ababonye arababwira ati:
Nimujye kwiyereka abatambyi.
Baragenda bakiri mu nzira barakira. Umwe muri babonye ko akize agaruka ahimbaza Imana aranguruye ijwi, yikubita hasi yubamye imbere ya Yesu aramushimira. Kandi rero uwo yari umunyasamariya, Yesu niko kubaza ati:
Mbese harya abakize ntibari 10? None se abandi 9 bariye? Nta wundi wagarutse ngo ahimbaze Imana uretse umunyamahanga?
Yesu niko kumubwira ati:
Byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije.
Abafarizayi baramubaza bati:
Ubwami bw'Imana buzaza ryari?
Arabasubiza ati:
Ubwami bw'Imana ntibuzaza kumugaragaro. Nta uzavuga ati dore ngubu cyangwa ati dore ngubu uriye, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwe.
Naho abigishwa barababwira ati:
Hazabaho igihe muzifuza kubona umwana w'umuntu nibura umunsi umwe ariko mwe kumubona. Bazabwira bati nguriya cyangwa bati nguyu, ariko ntimuzajyeyo, ntimuzabihururire. Nk'uko umurabyo urabya ukamurikira ijoro kuva mu ruhande rumwe ukagera mu rundi, uko niko bizagenda ku munsi umwana w'umuntu azazaho. Ariko yaragomba kubanza kugirirwa nabi ku buryo bwinshi no kwangwa n'iki gihe. Kandi nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, niko bizaba no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Icyo gihe bararyaga, bakanywa, bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato bunini, umwuzure ukaza ukabatikiza bose. Cyangwa se nk'uko byagenze mu gihe cya Loti, bararyaga bakanywa, baraguraga bakagurisha, barabibaga bakubaka. Nyamara umunsi Loti avuye i Sodoma, Imana yamanuriraho umuriro n'amazuku biza nk'imvura birabatsemba. Uko niko bizaba ku munsi umwana w'umuntu azahishurwa. Kuri uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu, ntazirirwa amanuka gutwara ibintu bye biri mu nzu, kandi n'uzaba ari mu murima ntazirirwa asubira imuhira gushaka ibyo yasize. Mwibuke mukaroti, ushaka kurengera ubuzima bwe azabubura, nyamara uzemera kubuhara azaba burokoye. Reka mbabwire, abantu bari bazaba baryamye mu buriri bumwe nijoro, umwe azajyanwa undi asigara. Abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azajyanwa undi asigara. Abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigara.
Abigishwa be niko kubaza bati:
Ibyo bizabera he?
Yesu arabasubiza ati:
Aho intumbi iri hose niyo inkongoro zikoranira.